xilli beeraleyda gobolka Baayo xidhan roobab iyo weliba ay bilaabeenna sidii beero iyo abuurada lahaayeen, maadaama sanadkan rajo iyo kan qabanna intii annaga ta sanad barwaaqays sartiina muhiimata ku faa'iideysadaw ka nimcada Rabbi u haysidana. Dadka ka shaqeeya agabyada lan isticmaalo beero iyo hadda bilaabeen sameeyow ka yaambada masaarta mindida iyo hana kala dadka tumaale iyo weliba yona annaga tay fursad iyo dhaqaale iyo ka sameeyana iyo ona bilaabeen sidii aan samay lahayn agabkaas oo beeraleyda iyo baahina. Aana ku mid ah dadka tumaale ka shaqeeya suuqa magaalada Baydhabo iyo waliba iyo sheegayna in kaliya suuq shoo safeeliya marka beero iyo aran iyo maalmo carafa inta kalena suuq shoo saya ku umburnaayna. Waana aana ku mid ah dadka tumaale oo ku warmayna xaalada suuqa.
Ee aanu kulay tumaale barahaa tumaale basaarayeen biyo tumaale kulay beerleyda tumaale aan ku dhaartay aan oo misgeeda saaran kaliya saaran tumaale yambada masarta daban giliyana aragtida masarta daban giliyana shantora fartor tidora garadan matamata suuga oba beera barsana kasari kala kulumana la marje jire walkaanu kasanana male kulay aragayta simba tagaragayta malikada ya tidora or ka bujitana fartor tan malikada ya shantora or ka bujirta bertinu ya gade garasho lambe beerleydina yana hobmati aaran diyo lekin ko ama mati adar jarta maba sargaasan qabni weero garashin muujiyo ya fagaani walaay ilaahay aanu qabsay soomaalida aanu qabsadaan baahu mati aaran yaalay shaqani soo asma hob awar dhid peswaay waaro bool leeyay shaqadan tiraas ma anta kala gram masar meeyaw leeyaw male la yeem meeyaw leeyaw male beero abaar sameer baadi dinya sene umare nagal naga sawb male
markan faa'iido oo numaana agmeelin markii oo beero maana waqtiga beero la deere la faa'iido leeta madkal maana mad oo sida oo idi maana idi aan filaraw oo maana hoola la gooriyaw yaa tan faa'iido kale leeta faa'iido oo at maana oo no haydo samafalka jeeyo no qahaysan horta majar laakiin dismadan oo aragayti yani listi haydo ma yeeda maana kama hadliyaan ee kan kale marka ganacsadaana tutorialkan misaro ilaahay kin hoonya iyo ambiyalka misaron kaange dhulal ka gooye tutorialkan hoolaal ka gooriye ee markan faa'iido oo maana una tigeen tan oo galaas may buuha maana daruuri ku maana hay nolol maalmeed nolol maalmeed ka haysan oo garaashe la ugaadano sanad sanad kii ma doolay waan sanad kun beero arag maasha Allah sanad kun ma di horey oo beero la abuuray beero la falaay faa'iido lahayn hata laakiis beero giba maana hadhow hogmana hatana beer goymanka madili deer iyo toorada beero la goobas ee maana faa'iido ay sugaan ay maana saasaraan tumaale naftir jama maana koo maana may jiraan ha baabu ku faanow ana barmo tumaaw ii walaas barreemish ka saaraano bartumaa ku faanaan shaqad maana waan shaqal ee shaqadna ee ma ah
Maxamed Cali iyo ku kooy beero deegaanka Guufgudud Buuray waan koy Baydhabo inuu sagada ama lan sameey agabka beero uu saka falada lahay maadaama hada beero roob iyo helan isla markaana uu saka jara diyaar garow si uu sun ku faa'iideysada soo na dhiri geliyay dadka tumaala agabka beero sameeyo waa
walaa Guufgudud Buuray raaw ku kooy ee way baafaday yemba yembada oo beero la ka falaw yahan bahi maadada lamaad bilaawo waan bahi maadada saddexaad masaarto waan bahi masarto way buuhaati beero la geed gaadayo gaala moorad la qoodayo deega moorad la qoodayo iriga moorad la qoodayo oo la goosdayo way baan dhimooday masarto ko bilaaw lama yeembadu sadii haa baadii ku kooy haa laanta walba in sha dhagaa guway madi beerti walaan ka fara way wal oo holay ka goori an way wal oo beerti geedo ku guran haway
dadka tumo birta oo longorodo tumaala waliba iyo ku midayna dadka adduunyada lanka qadarinta badanya balse markii soomaaliya la ruu ma haysan walqadarin iyo onna walyaabo iyo hastaaleena inta badan markaasi lan qiimayaana.